Dachimsafi.com.
Is Buguza
Verano
Mukitarin Titena Kutoka Mumbai
Buguza no DJ
Jamani mapenzi Mapenzi ni kitu gani yoyo Mapenzi Aloyazisha ganani yoyo Hare 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 Ham to dil se hare 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 Ham to dil se hare Yani kikumbuka hivyo nabia Nikamuami nikampangia Ukwa na furaya Na bia kujari mumivu na yopia Sawa Nimekubali Sawa Nimekubali Nisha mungu wo Yeah Wo Best is on the family Siku zote mbuyu wanza kama mchicha Siku zote pesa zipo zinatafutwa Siku zote mkweli ndo anapuuzwa Siku zote unapopenda ndo unapomizwa Yani kikumbuka livyo nambia Nikamu amini kampania yania Kanichiti kukwa na furaia Nadia kujari maumivu na yopitia Sawa Nimekubali Nimekubali Sawa Nimekubali Nisha mungu wa
Nimekubali
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com